ociluvyaluvya ca vali, olondavulu livyeya lepako lya Kanana. Eci Vaisraeli veya ocipepi l'olongave vya Kanana, Yehova wahandeleka Mose hati, tuma alume okalavulula ofeka. Mose watuma ekwi lya songwi kasongwi vavali pokati kavo, Yehoswa la kalembe hapo vakalavo. Kovaso yakwi akwala koloneke alume vatiuka, kwenje vasapwila Mose ungende wavo. Ovo vati, twale vofeka watutumile, ochili itumoha asenjele lo wiki. Epako lyofeka yacho lieli, pwayo manu vofeka yacho vapama ovambo wacho amaleiswa hao anene chalwa. Pwani kalembe wohisa omanu, wapopya hati, tula mani ndopo, tuikwati, momo, okuiyula, tuchitela mwele. Pwani alume, vala manelelaye kumosi, wapopya vati, okulia kalomanu vachoka tuchitela, omo, vapama etutusule. Kwenje, vasanduila kuva Isareli, ondaka ivi yofeka vakalavuluile. Uteke wacho, omanu valila kwenda valisio swila asongwi vasuku, Mose la alone, lokuliso swila vo suku e yemwele. Suku watema, momo, ovoka voko lelele, kwenje wavatiula vekala soko, omu vakala akwi akwana kanyamo. Vaisareli vosika vako lelele suku, vafila vekala soko.